ebijiri mu bibye, emisingi gy'ensi giri mu mikono gye. Enensi n'ebijiri mu bibye, emisingi gy'ensi giri mu mikono gye. Obwakabaka bwe tebukoma, n'ababulimu tebasalwa. Banyumirwa buli obukamala, Jehova wulira nga bayimba. Wakitiibwa, 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 we Mukama.
Watch it.